Lebitso la ka ke nna Lebohang Tshalala. Ke tswa Metsimaholo Local Municipality, ke molekgotla moo motseng oo wa selehae. Badudi ba Metsimaholo Local Municipality ba dulang plekeng e re bitsang Baipeying, moo ho thweng ke hloma o hlomolle. Ba na le bothata ha ho tluwa ditshebeletsong tsa setjhaba. Ha ba thole ditshebeletso tse kareng metsi a hlwekileng, ha ba thole ditshebeletso tse kareng di-toilet tse flush-uwang, ha ba thole ditshebeletso tse kareng ho phuthuwa ha matlakala. Hona ho beha maphelo a bona kotsing ka lebaka la hore e qetella e ba tlisetsa di-sick tse seng hantle, ho kula ho itseng maphelong a bona le maphelong a bana a bona. Badudi ba batla metsi, ba batla bodulo, ba batla di-toilet. Masepala ha o bue letho ho baahi hore o tla etsa ditshebeletso, o tla tlisa ditshebeletso neng ho bona. Jwale rona re le mokgatlo wa Democratic Alliance, re nka boikarabello ba hore re buisane le masepala ka tsela ya hore na ba tlo tla ba fa badudi bodulo neng, ba ba fe ditshebeletso neng. Ditshebeletso tse kareng motlakase le metsi, badudi se bile ba inketse tsona ka tsela e sa lokang. Ba hutse, ba na le metlakase, ba na le metsi ka majareteng. E leng hona ho bolela hore masepala ha o thole lekeno le kganno le lekaneng hore ba ka tswellisa masepala pele. Ke a leboha, ke nna Lebohang Tshalala, Metsimaholo Local Municipality. Thank you.